waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Sida dalal badan oo kale, gaadiidka dadweynaha Australia waa habka ugu jaban ee lagu safro. Taraamyada, basaska, tareenada iyo duuniyaha ayaa ka mid ah gaadiidka dadweynaha Australia. Gobol kasta oo Australia ka mid ahna waxa uu leeyahay gaadiidkiisa dadweyne u gaar ah. Qaybta barnaamijka taxanaha ah ee Australia Explained waxaad ku baran doontaa maanta macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan gaadiidka dadweynaha, waxaana ka mid ah waxyaabo ay dadka muddo dheer dalka ku noolaa mararka qaarkood iskaba iloobaan, sida waxa la sameeyo marka ay kormeerka tigidhadu ku weydiiyaan tigid, ama waxyaalaha aan habboonayn ee rakaabka qaarkood ka sameeyaan gaadiidka dadweynaha gudihiisa. Qaybtan taxanaha Australia Explained toddobaadkan ayaanu ku faahfaahinaynaa. Xafiiska tirakoobka Australia ee loo yaqaano ama la yiraahdo Australian Bureau of Statistics ayaa ilaa 1977-kii su'aashan weydiinayay dadka ka qayb qaata tirakoobka qaranka. Ku dhowaad 10-kii sano ee ugu dambeeyey, habka ugu badan ee dadka Australia shaqada ku tagaan waa gaariga. Gaarigooda ayay shaqada ku aadaan. Qiyaastii 40 qof ee Australian ahba midkood keliya ayaa gaadiidka dadweynaha u isticmaala in ay ku aadaan shaqada. Waxaa ka soo haro uun dadka ku nool meelaha miyiga ama gobolada fogfog oo aan inta badan ka haqabeelin gaadiidka dadweynaha xadidnaantooda awgeed, laakiin magaalooyinka waaweyn oo ay dadka badankoodu ku nool yihiin, gaadiidka dadweynuhu inta badan isaga ka dheereeya baabuurka kana jaban dadka ama rakaabka qaarkoodna wuxuuba u yahay lagama maarmaan. Inta badan magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar oo badan, dadku in ay bixiyaan nooliga gaadiidka dadweynaha waxay u adeegsadaan kaarad casri ah oo la yiraahdo smart cards. Professor John Nelson, oo ah madaxa cilmiga gaadiidka dadweynaha ee Jaamacadda University of Sydney, ayaa sharaxaya sida nidaamyada nooli bixintu uga shaqeeyaan Australia guud ahaan.
So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales-wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies...
Reer Sydney ama dadka Sydney degane waxay isticmaalaan kaad lagu bixiyo nooliga gaadiidka dadweynaha oo la yiraahdo Opal, balse weli gobolada oo dhan ma uu gaadhin. Inta badan magaalooyinka Sydney uunba ayuu ka shaqeeyaa. Western Australiana waxaa laga isticmaalaa mid la yiraahdo Smart Rider oo inta badan Perth uun laga adeegsado. Mikey kan la yiraahdana waxaa laga isticmaalaa Melbourne. Ugu dambeynna Brisbane iyo Koonfurta Queensland waxaa laga isticmaalaa kaad la yiraahdo Go Card, ayuu yiri. Habkan casriga ah oo bixinta nooliga loo isticmaalo kaarku waa mid sahlan in la fahmo oo lala qabsado isticmaalkiisa. Waa maxay smart card haddaba? Si fahamku ugu sahlanaado dadka aan aqoon ama aan weli isticmaalin, Professor Nelson ayaa sharaxaya.
It's usually about the size of a credit card and it's something that you can preload with value and you use it to access the public transport system, be that bus, train, tram.
Inta badan waa kaad la mid ah kaarka bankiga oo kale. Waxaad ku sii shubanaysaa lacag, kadibna waxaad u isticmaalaysaa bus, train, tram, duuni ama intaba. Isticmaalkiisuna wuu sahlan yahay. Meelaha qaarkood waxaa ka jira albaab marka aad kaarka taabsiiso furaya, meelo kalena tiir yar oo irida ku yaala baa taabsiinaysaa kaarka markaad korayso ama aad ka degaysaba, laakiin ma jiro albaab furaya, ayuu yiri. Maalmaha fasaxa ee Australia iyo maalmaha sabtida iyo axadda ee la nasto, nooliga gaadiidka dadweynaha waa la raqiisiyaa. Dabcan dadka toddobaadka oo dhan raaca gaadiidka dadweynuhu waxay heli karaan qiimo dhimid, waase in ay iibsadaan xirmo toddobaad bil ama ka badanba ah oo ku habboon baahidooda. Howard Collins, oo agaasimo guudo gaadiid u ah hay-adda gaadiidka ee New South Wales, ayaa inoo qeexaya sida qiimo xadididu uga shaqeyso ama ugu shaqeyso kaadhka Opal ee Queensland laga isticmaalo.
What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum, then the rest of your
dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha ayaad ku raaci kartaa. Nidaamku waxa uu xisaabiyaa qiimaha safarkaaga. Marka aad gaarto qiimaha ugu sarreeya ee maalinka, wixii intaa ka dambeeya waxaad ku raacaysaa bilaash haddii aad toddobaad dhan opple ku safarto qiimaha ugu sarreeya uu kugu kici karaa waa $50 ayuu yidhi qaybaha iyo gobollada austraaliya way ku kala duwanaan karaan nidaamyada nooliga gaadiidka dadweynaha waxaa markaa muhiim kuu ah inaad iska hubiso xeerarka iyo nidaamyada kolba deegaanka aad ku safrayso tusaale gobollo qaarkood sida qaybo ka mid a victoria waxa ay isticmaalaan tigid waraaq ah ama e-tigid gaar ahaanna u isticmaalaan basaska iyo tareenada gobollada miyiga meelo kalena sida western australia weli lacag caddaan ah ayaa lagu iibsan karaa tigidhada sidoo kale gobollada isticmaala nidaamka taabsiinta qaarkood waxaa la taabsiyaa kaadhka bangiga si uu uga goosto nooliga mar kale waa kan howard collins oo ka hadlaya new south wales
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using
dad badani waxay hadda nooliga ku bixiyaan kaarkooda bangiga ama bangiyada qiyaastii hadda 60% macaamiishayada ayaa isticmaala kaarka bangiga laakiin gobollada iyo magaalooyinka oo dhammi ma laha nidaamkan weli waxaana sii badanaya dadka nooliga ku bixiya kaarkooda telefoonkooda gacanta ama saacaddoodaba ayuu yidhi maxaa dhacaya haddaba haddii ay wax kaa khaldamaan sida inaad ilowday inaad kaadhka taabsiiso meeshii aad safarka ka soo bilowday ama aad ku dhammaysay maxaase dhacaya haddii aanu mashiin ku shaqaynaynin ama aad isticmaashay kaadh khalada haddii ay sidaasi kugu dhacdo la hadal shaqaalaha adeega taageerada ama booqo websaytka hay-adda gaadiidka ee deegaankaas aad ku safrayso si ay kuu siiyaan talada sax a waxaa jira kormeerayaal idman oo hubiya in ay rakaabku bixiyeen lacagtii nooliga marka ay ku yimaadaan magacooda ayay sheegayaan ama sheegaan waxay ku weydiinayaan inaad u dhiibto kaarka gaadiidka ama kaarka banka ee aad nooliga ku bixisay si ay u hubiyaan ogowse marka kaadh bangi la hubinayo in lagu bixiyey nooliga macluumaadyada kale ee bangiga lama arko
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information. All they know is where and how you tapped on or off.
Markaad u dhiibta kaarka bangiga, haba yaraatee ma arkayaan macluumaadkaaga bangiga. Waxay keliya oo arkayaan meesha aad ku taabatay kaarka markii aad bilowday safarka iyo nooligii kaa baxay. Wax kale oo kaarkaaga ku jira ma arkayaan, ayuu yidhi. waxaa kuu wacan in aad iska hubiso ama aad hubiso inaad u qalanto amaad heli karto qiimo dhimis tigidka ah dadka heli kara qiimo dhimista nooliga gaadiidka dadweynaha waxaa ka mid ah ardayda howlgabka iyo xataa dadka dalka ku soo booqda fiisayaasha qaarkood laakiin si aad u hesho qiimo dhimista waxaa shuruud ah inaad sidato caddayn tusaysa inaad u qalanto in la bixin waayo nooliga ama qiimo dhimis lagu raaco gaadiidka iyadoo aan la haysanin caddayn waxa ay ka mid tahay dembiyada gaadiidka dadweynaha waxaana lagu mutaysan karaa ganaax ama xukumid waxaa kale oo dembiyada gaadiidka dadweynaha ka mid ah in sigaar ama khamri lagu cabo gudaha gaadiidka ama cagaha la saaro kuraasta fadhiga loogu talagalay lacala haddii lagu ganaaxo si aan cadaalad ahayn ama aan sharciga waafaqsanayn waxaa kuu furan inaad raadsato tala sharci ama aad codsi diidmo ah u dirsato hay-adda gaadiidka dadweynaha haddii aad ilowdo ama aad iska indhatirto inaad bixiso ganaaxa waxaa dhici karta in ganaaxa loo gudbiyo kooxaha u idman inay muquunis ku soo xireeyaan ganaaxyada waxaa lagu kasban karaa ganaaxyo dheeraada sida inay saamayso awooddaada amaahashada iyo weliba ruqsadda gaadhi wadidda haweenaydan la yidhaahdo charlotte hayes oo ka tirsan hay-adda gaadiidka dadweynaha ee western australia ayaa sharaxaysa
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say, though, is please don't...
Waxaa jira koox ka shaqeysa ganaaxyada. Websaytkeena ayaad ku ogaan kartaa sida rafcaan looga qaata ganaaxyada. Laakiin ganaaxa meel ha iska dhigin oo ha ku ilaawin. Haddii ganaaxyada lagu bixin waayo waqtigooda, waxaa loo gudbin karaa nidaamka Fines Enforcement Register oo uu markaa saameyn karaa kreditkaaga waa awoodda amaahashada ee iyo helitaanka ruqsadda gaadhi wadista ayay tiri inta aad gaadiidka dadweynaha ku safrayso ama aad qorshaysanayso inaad ku safarto, iska sii hubi inay jiraan xaalado degdeg ah oo wax ka beddeli kara isu socodka gaadiidka. U dhiga fiiqno wixii fariima ah, raacna talada howlwadeennada adeega. Sidoo kale, haddii aad xaalad halis ah ku sugnaato, isticmaal aaladda la iskula hadlo ee la yidhaahdo intercomka oo ku yaalla gudaha gaadiidka qaarkood iyo xarumaha laga raaco qaarkoodba. Gaadiidka dadweynaha ee Australia oo dhan, xarumaha adeega waxaa ku rakiban kaamarooyin la yidhaahdo CCTV, waxaana jooga shaqaale labisan oo shaqadoodu tahay inay ilaaliyaan habsami u socodka gaadiidka iyo kaalmeynta macaamiisha. Waana shaqaale ama howlwadeenno aad mar kasta la hadli karto, ayay tiri Ms. Hayes.
In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they have very bad experiences with them.
Waxaa laga yaabaa in dalalka qaarkood aan la aaminin shaqaalaha ammaanka gaadiidka dadweynaha, laakiin Australia gudaheeda shaqaalaha ammaanku waxay u joogaan badbaadada dadka iyo kala horidda rakaabka. Haddii aad aragto wax khaldan ama adiga qudhaada laguula yimaado, ogow inaad adigoo ammaana la hadli karto shaqaalaha badbaadada, ayay tiri. Gaadiidka dadweynaha badankoodu waxay leeyihiin kuraas loo qoondeeyey dadka leh baahiyo gaar ah iyo albaab aan janjaro lahayn. Dadka kuraasta qaar loo qoondeeyey waxaa ka mid ah dadka naafada ah, waayeelka iyo waalidka riixanaya baraamka caruurta lagu qaado. Waxaase laga yaabaa in adeegyadaasi ku kala duwanaadaan meelaha kala duwan. Waqtiyada ay gaadiidka dadweynuhu ugu mashquulka badan yihiin waa subaxa iyo galabta maalmaha shaqada, xilliyadaas oo ay caadi tahay in marka kuraasta buuxsanto kadib la istaago, mudnaantana la siiyo in ay dadku ka degaan ama soo fuulaan gaadiidka. Kaasi waa xeer iska cad oo la wada yaqaano, laakiin waxaa jira xeerar kale oo aan sidaas u caddayn, dadkuna aanay wada dhaadsanayn. Kuwee ayaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah qaylada. Waxaa marka habboon in aad hubiso in qaybta aad tareenka ka saaran tahay, tusaale ahaan, ay tahay mid loogu talagalay qaylo la'aanta ama aamusnaanta iyo in kale.
New users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach, that means no loud conversation, that means no taking...
Dadka ay ku cusub tahay waa in ay fahmaan haddii ay arkaan qayb ay ku qoran tahay sanqaryari inay tahay ogeysiis ah inaan la ogolayn in kor loo hadlo ama lagu hadlo telefoonka. Qoraallada inta badan waxaa weheliya fariimo laga baahiyo sameecadda. Qaybta gaadiidka ee qaylayarada loogu talagalay waa mid aad dadku u ixtiraamaan. Marka haddii aad xeerka jabiso, waxaa dhici karta in qof kugu soo jeesto oo ku yidhaahdo aamus. Qaybtan waa tii hadalgaabnida ee hala yaabin, ayuu yidhi. Waxaabase ka sii wacan in lagu aamusiiyo xataa haddii aanay ku qornayn qaylo yaraan in aad weligaa ixtiraanta rakaabka kale ee kula wadaagaya gaadiidka.
Not having your headphones, you know, blaring the latest Metallica album is good. We don't have quiet carriages here in Perth, but not everyone wants.
Ma aha in aad headphones-ka ku dhigaysato muusig dibadda laga maqli karo. Dabcan magaalada Perth maba laha qaybaha gaadiidka ama tareenka ee qaylo yarida loo qoondeeyey, laakiin sida ay tahay ogow, rakaabka kale ma rabaan inay dhegaystaan waxaad dhegaysanaysid. Qof kasta waxaa laga fashaa ixtiraam, ayay tiri. Qaybtii toddobaadkan ee Australia Explained-na intaas ayay ku dhantahay. Fadlan nagu soo biir oo la soco taxanaha Australian Explained si aad u hesho macluumaad iyo talooyin ka caawiya nolosha ama nolol bilowga Australia. Ma noo haysaa su'aal, fikirse ma nagu soo biirinaysaa, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.